number. But one thing I appreciate about my past is my mama and my papa raised me up.
Nine Flavor.
That courage to be strong, to be courageous. Somebody who makes sure that things are happy.
Yeah, where was all my fire? Aya kuchalo cha maluva. Yangwa wasuma baya. Baya kuchalo cha maluva. Yangwa wasuma baya. Baya kuchalo cha maluva.
Leshala vini mbifi mweneni mwene.
Yangwa wasuma baya. Baya kuchalo cha maluva.
Yangwa
wasuma baya.